dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne ne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kandi nsuhuje abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ya none iri ku ngingo yo kusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare mu ngabo zatsinzwe ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abari abarwanyi mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda dusangira ijambo iraganira n'izo ngeri zose basanze imuto mu kigo gitangirwamo amahugurwa no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri wowe uduteze amatwi mu kiganiro dusangira ijambo ndakwibutsa ko icyiciro gisubijwe mu buzima busanzwe ari cya 67 kigizwe n'abantu basaga 700 ariko abari abarwanyi basaga 400 abo ofisiye bo barasaga 35 Mu cyumweru dusoza tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yabasezereye bari bahamaze imyaka irenga 2 ndabanza mbumvishe icyo madamu Valerie Nyirahabineza ushinzwe komisiyo isubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare avuga aha arasaba impande zombi
icyambere ndakangurira abaturage bagenzi banjye kwitegura kandi bakakirana urugwiro aba bantu bavuye hano ntibabahakato ntibabikange ahubwo babinjize muri gahunda zose za leta kandi bafatanye kubaka igihugu nanone kandi ariko ndakwangurira abayobozi bagenzi banje cyane cyane mu nzego zibanze gufasha gusubiza mu buzima busanzwe aba bantu bagiye gusezererwa kuberako gusubizwa mu buzima busanzwe cyangwa reintegration ikorerwa hariya mu giturage iwacu aho dukomoka. Rero inzego zibanze zisabwe kubakira, zikabafasha, zikabashyira muri gahunda zose za leta kuko ari abaturage nk'abandi basanze. Message ya kabiri ariko ndayiha aba bagiye gusezererwa uyu munsi. Kuko twabyumvikanyeho hano mu mahugurwa babonye turabasaba kugaragaza ko bahindutse. Kandi koko bakagenda muri community ahubwo bagakora ku bijyanye n'imibanire myiza na bagenzi babo imibanire myiza muri sosiyete bagiyemo ntihakagire ikibazo na kimwe kizabaturukaho ndabakangurira kandi kugenda bakajya mu bikorwa biteza imbere igihugu bakareka imyumvire mibi kandi bakagaragaza ko igihe cyose bamaze hano babonye umwanya wo kugira ibindi bitekerezo bizima icyanyuma ari nacyo cy'ingenzi mbakanguriraho ndabakangurira kugira ngo badufashe kubwira basigaye mu mashyamba bagenzi babo ngo nibatahe mu Rwanda n'amahoro.
Madamu Nyirahabineza avuga ko mu gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byabaye ngombwa ko hari abasigari mu tobo biganjemo abanyamahanga.
Muri abo banyamahanga rero birumvikana ko bo bavuze ko bashaka gusubira iwabo byanze bikunze. Kugeza uyu munsi turasigarana hano mu kigo cya Mutobo abanyamahanga 15. 15 harimo abagande 10, harimo umurundi umwe n'abandi 5 kugeza ubu mbese bagenda bavuga bati turabaha. Ariko kubera ko bavuga ko baturuka mu bihugu duhanye imbibi ni ngombwa yuko bo bazatangwa binyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Ntabwo komisiyo ifite izo nshingano ahubwo natwe twitabaza izindi nzego dukorana kugira ngo bazatangwe mu bijyanye mbese muri banyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga hari abandi ariko turi busigarane hano batari abanyamahanga ahubwo n'abanyarwanda abana babereye imfubyi muri Kongo ababyeyi bagapfirayo turasigarana abana barindwi batanu muri bo n'abanyarwanda bavutse muri 2003 babiri muri bo nabo n'abanyarwanda ariko bafite ibibazo byo mu mutwe nk'ibicuri cyangwa sizindi ndwara abo rero kubera ko batazi iyo bajya nyuma nitumara gusezerera aba bagiye uyu munsi turakora icyo bita family tracing gushakisha imiryango ishobora kubafata ishobora kubibazi ariko nibidashoboka komisiyo n'ubundi ifite navuga n'ubunararibonye bwiza na experience nziza yuko iyo umwana atarabona iwabo ababaye hano n'ikimenyimenyi hariho nanjye nasanze hano atarageza imyaka 18 yavukiye muri Kongo ntazi nyina aho bari basigaye muri Kongo cyangwa se barapfuye ariko kuva icyo gihe ari hano ku buryo ahubwo komisiyo yamushyize no mu ishuri hambere hayatsindiye amashuri makuru komisiyo niwe mubyeyi we iri kumwishyurira bityo rero nageza ku myaka 18 komisiyo izamuha icyo twita impamba hanyuma ajye gutura aho ashaka hano mu gihugu cyacu nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika babyemerera abanyarwanda
Radio Ijwi rya Amerika yanagiranye ikiganiro n'abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Bwana Jean de Dieu Sebahutu ari kumwe na Omari nawe mwise Sebahutu ariko Sebahutu wanyawe duhereyeho yahoze ari komiseri mwishyaka CNRD ubwiyunge
Ya baba birarenze twahindutse nk'abana b'abana bishima bakarenga ahubwo twabonaga abana bishima bakarira nuko twegwe hari kuzamo akabukuru umunezero dufite ni mwinshi ni mwinshi uko imyaka 28 ni myinshi ku muntu gukurira mwa birabihe imyaka 28 utazi igihugu cyako kimeze uri ahantu habi hashoboka habi gose tukibona noneho tukigezemo kandi noneho tukakigeramo mu buryo tutari duteguye ahubwo twari tukiri muri ya gahunda nyine nagamije gukomeza kugihungabanya nyamara tugasanga ari amahoro kugeza ubu twibonera mu by'ukuri tubura uko tubivuga uko ni umunezero mwinshi cyane ko tugitangira kuhagera twamaze iminsi nk'ameza abiri tugifite muri twe dusa nabumva ko tudashobora kumererwa neza
na komiseri washobora kunoshera kuba kuri Radio Ijwi rya Amerika uburyo wigishaga abantu mu mashyamba ukabihuza n'amasomo uvanye hano mu myaka ibiri
ya rwose uruhare rwanjye narabigize mu gukangurira abaturage kugira ngo bakomeze kuguma iriya hanze mbese kumva ko hari gahunda dufite nzima noneho bakabyumva birumvikana kuko byari bifite uko bitegurwa n'ababiryoshyaga bakatwereka ko leta y'u Rwanda ihariye ari mbi noneho areba uko amateka yagiye amera nk'uko twayahuguriwe mu hano kuko nubwo undebe ukonga nuko hari ibyo nari ntazi nanjye rwose ariko amateka naboneye aha yarantangaje cyane kuko byanteye gusa no kwicuza kurenze aho hari ibyagiye biba ntitubimenye noneho ubu nkaba nshobora guhamya ko mu by'ukuri habaye ubuyobozi bubi ubwo rero uko twari iriya twari tukiri muri gahunda y'ubwo buyobozi kuko twahunganye nabo twabaye nk'aho ari leta yimutse ari ya leta nyine yabara bakomeje kugira ibikorwa bibi birumvikana badushyira mu uwo mwuka utugumamo ubwo rero amahirwe twageze tukabura tuvuyeyo tukagera mu gihugu tugasanga hari ubudasa rwose tugasanga ari hari ikinyuranyo gikomeye cyane navuga nti ahubwo ni amahirwe akomeye kuri twe kuko nshobora kuba ndi kubivuga gutya ariko bakabyumva nk'uko dukunda kumva amaradiyo twarayumvaga rwose nshimishwe no kuba mbonanye namwe twarabumvaga uko muvuga tukabumva ibyiza by'u Rwanda ariko nta gaciro twabihaga amahirwe rero ni ya mbere tugize ni ukuba tuhibereye tukibonera uko abayobozi bameze tukibonera uko igihugu cyubatswe nkanjye wavuye aha nari umukozi wa leta nkaba noneho nibonera uko cyahindutse noneho ngagerekaho na ya mateka uko yagenze ubu birandenga ku buryo bw'ubusobanuro birandenga
ikibazo cy'amatsiko nagiye mbaza na bagenzi bawe warutuye
nari ntuye ubu ni mu karere ka Rubavu ariko noneho cyari komine ya Rwerere
urahibuka neza urahabona
ndahabona kuri ya shusho ya kera nyine muri cyagiye cyacu ubu niwe ndi kuhareba mwibyo bishye
ukurikije se impinduka mu myaka 28 ko atari nkeya ubu wakurekura wenyine akavuga ati tahasaga aho tutahi wawe byashoboka
ba ariko bigenze ubwo bashiraho nuwaje agerageza kunyobora yabona ndi kuyoba kanyoro kuko nagendera kuri cyagishushanyo kindimo cyaho narinze kayira aho narinze kabarabara uko narinze icyo gihe niko ndi kuhabona ariko biragaragara ko byahindutse
ikibazo cyo kujya gutangira ubuzima bundi bushya muvuye mu mashyamba mujye gutangira ubuzima bundi bushya cyo kimeze gite
bo ubuzima bushya rero ntacyo na kivugaho cyane kuko murabona uko tumeze uku ibintu byateye imbere cyane bo gusa igisubizo nabona nuko nkurikije kuri leta ndi kuyibona kandi koko ukuri kuragaragara nuko nizeye ko tutazabaho nabi
hari cyo babasezeranije nk'agahamba ko kujya gutangira ubuzima bundi bushya
we kariho kuri gahunda isanzwe y'iyi komisiyo uko leta yabigennye kariho koko nkatwe nkuko nabikubwiye twe turi abasivile urwego narimo narukubwiye ariko abo basivile nabo bwabo hari cyo babageneye kugira ngo batangirireho kandi ndahamya ko ngurikije uko twumva uko abandi bateye imbere hari nabaje imbere yacu baje kutureba ubwabo bameze neza kandi tukaba twizeye ko leta itazadutera nico kizere turagifite
ufite abana mwari kumwe mu mashyamba mwatahukanye mukagera mu Rwanda ndetse n'umugore
abana babiri ndabafite
bari hano nabo
hari usanzwe hano mu gihugu hari n'undi twari twara janyo mashamba ariko we aza gutaha adusigaye ngo natahanye n'umufasha wanje
n'umugore amasomo afatiye hano nawe yayafasha
yafatiye nyarushishi
hari kindi wongera ku kiganiro tugiranye
bo ikiganiro tugiranye cyo nongeraho nuko nejejwe cyane n'uyu munsi wo kugira ngo badusozereze aya masomo tumazemo imyaka ibiri irenga kuko twatangiye dusa naho tutazi rwose turi mu mwijima ariko twagiye dukingurirwa umuco waratumurikiye rwose icyo nakongeraho nuko nashima iyi leta yacu leta y'u Rwanda ubu Rwanda n'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwo hambere nkuko twari turuzi ubwo ngashima cyane byimazeho nyakubahwa perezida wa Repubulika wacu Kagame Paul politike ye ofete politike ye iratangaje sinagwishira iratangaje aho ufata umuntu kamufata akurwanya ukamubwira uti humura kandi akabibona humura kandi agakora ku buryo ugwa neza ukabona ukuri ugatekana politiki irarenze nyakubahwa umunyamakuru irarenze n'ukuri koko
ndi ya jambo bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ministre w'ubutegetsi avuzemo ngo mushishikarize abandi gutahuka biriya bintu bwabyo birashoboka muzabikora mute
ijambo rya nyakubahwa ministre avuze gushishikariza bari abakiri mashamba gutahuka nge nsanzwe nambikora nkuko bana bivuze igihe tumaze hano ntigisanzwe ntabwo ari cyo gihe abatubanjirije bamaraga ubwo rero cyo tugiye gushiraho nuko nabo ubwabo bari kumva tugiye guhagurukira kugira ngo tubereke ukuri mu gutinda hano tubereke inyungu twabikuyemo noneho kuko bo bavuga bati no ntibyumvikana ahubwo ndetse bakagira nibyo badukorera bavuga ngo turafunze dufashwe nabi bamwe bakavuga ngo ntituriho ariko ndumva ubu ngubu noneho tubonye uburyo bwo kubagwiza ukuri kandi ndahamya ko hari abazabyumva
ndagushimye
murakoze cyane Ricky wewe nuko ndanezerewe cyane Imana ibahe umugisha
utangiye neza rero bundi bushya ubuzima busanzwe
antuka nuko ariko turizera ko ritizatu izatuba hafi ndumva ndabyizeye rwose
no
munezero mwinshi cyane Ricky wewe Simon bagire
neza
nuko
nitwa Mihigo Omar ntabwo afite kubera ko ntaje nsinda nakoze nahunze intambara ntabwo nahinze ubicanyi nyahunze ntabwo ntabwo nyishe ntabwo nagiriye nabi
ndakubona uri agasaza nakwita rukukuri nubwo udafite akabando ariko mugiye mu buzima busanzwe aho ubuzima busanzwe uri bubwibone mbo mu buryo bworoshye bimeze bite
bizangura kubera ko nshaje bizangura kubera ko nshaje sinzi ntabwo ndi umusore ntabwo sinza niba nzahinga sinzi uko nzabigenza
ese imyaka yawe urayibuka mze
ndayibuka mfite 73 ntegereje kugera imbere aho nzagera ubwo nzabona kubura icyo nkora Nawangana abuna avuga ngo nzakurikije ngo nzakurikije nzabibona kuri tele.
Hanze iki kigo cyamutubo ugiye mu buzima busanzwe ikintu kumbuye cyambere mu Rwanda ubu ni iki muze?
Byose twabibonaga uretse mu byo twasanzwe duhingano byose twabibonaga hariya ko twarahingaga tugasarura.
Umuryango
ufite nta kibazo narabamenyeshe kandi ko tuzataha ejo nabamenyesheje.
Tubifurije rero gutangira neza muri bushya
busanzwe. Murakoze cyane.
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo murumva ikabagira ubusa. Turi ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Koloneli Joseph Gatabazi yavuze mu izina ry'abari abarwanyi bahagarariye abandi, aratangira avuga uko bakiriwe ku butaka bw'u Rwanda.
Uyu munsi ni ibyishimo byinshi kuri twe kuko twongeye kuba abanyarwanda buzuye. Mu gihe kirekire twari tumaze duteza umutekano muke haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi turashima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyatwakiriye bagaca inkoni zamba, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntitugire icyo tumuburana. Twaje kwaje mu buryo bugoye, tugera hano benshi muri twe barashaje kubera ubuzima bukarishye, ku buryo umuntu wageze hano batwakira ashobora kuba yagarutse bamwe akababura kubera ku buryo igihugu cyatwakiriye abantu benshi babaye ibibonge ubusaza bushiraho. Iyi minsi rero tumaze hano ntabwo ari iminsi yatubereye imfabusa, ni iminsi twungutsemo byinshi. Nk'uko bakunze kubivuga, iyo umwana avutse bateganya iminsi igihumbi yo kumufata neza, natwe turi mu minsi 800. Na ubuyobozi bwa RDRC bunyujijwemo ibikorwa byiza by'igihugu bwadufashe neza uko tutabitekerezaga, dore ko benshi twari dufite n'ubwoba, ariko impumpu ndakeka ko benshi zimaze gushira bitewe n'uburyo twakiriwe n'uburyo twafashwe. Ntitwafashwe neza ku mubiri gusa, ahubwo twafashwe neza no ku bwonko kugira ngo tutagwingira. Ntitwagwingiye, baturinze kugwingira ku mubiri, baturinda no kugwingira ku bwonko. Twize uburere mboneragihugu, amasomo anyuranye, amateka y'u Rwanda, ku buryo ibyo twibwiraga ko byari ukuri ahubwo twasanze twari twarayobye. Tukaba dushimira ubuyobozi bw'igihugu na guverinoma y'ubumwe yagennye ziriya nyigisho kugira ngo koko umunyarwanda utahutse amaze igihe kirekire atari mu gihugu, dore ko bamwe twari tumaze imyaka irenga 20 na twahunze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi wenda bari baje vuba, ariko inyigisho twahawe n'impamba twahawe iratwemerera kubara neza n'abanyarwanda tuzasanga mu gihugu, tukimakaza ubumwe n'ubwiyunge.
Koloneli Gatabazi biboneka ko ageze mu zabukuru kuri we, uwamusubiza mu gisirikare yabamushimiye hatabasha kwishima, ariko nyine arashaje. Avuga ko inyigisho bahawe zizabafasha mu kwiyubaka no kubaka abandi mu buzima busanzwe.
Twahawe n'inyigisho zituma twinjira mu murimo no ku isoko ry'umurimo. Ubu twese uko turi hano harimo rwiyemezamirimo, bitewe n'ubwenge bw'umuntu harimo abashaka gukoresha amaboko bakibeshaho ndetse bagateza n'imbere igihugu kuko twize byinshi nuko ku munsi wa seremoni nk'uyu wari umunsi mugufiya buri trade yabereka bagiye inyura kuko dusinzi ikigo cyacu twarerewemo iyi minsi yose gisa neza haba ku isuku haba ku bikoresho byo twabifashe abasuderi ntibaryamaga nta rugi rwaga cyangwa idirishya amashanyarazi yaburaga twinjiraga muri za plafon n'ibindi n'ibindi murareba hirya no hino imyaka idukikije nuko ari uko twatojwe umurimo nyuma yaha rero tugiye kwinjira mu buzima busanzwe tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twabonye nkaba mbizeza ko uzahabwa akazi uretse gasambi katanurwa kuko abana baba ari ubutatu hari umwana wibwirizwa hari ubwirwa kumva ndetse na gasambi katanurwa kuko ntibabura mu bana nuko abantu bateye abandi twiyemeje kuzateza igihugu imbere ndetse tukaba indashyikirwa
Twegera umusozo w'ikiganiro cyacu dusangira ijambo Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu we nawe yahaye ubutumwa abasezererwa mu ngabo n'abantu batahutse ku ngufu
kuri mwebwe musezerewe uyu munsi mushoje icyambere ni ukubashimira mwebwe muri hano mwahoze mitwe yitwaje intwaro nk'uko byasobanuwe iki cyiciro ni icyiciro kidasanzwe cy'abantu baje batarabishakaga ariko bikaba ngombwa ko dufatanya na FARDC MONUSCO izindi nzego kugira ngo batahe barashyizwe ahantu hamwe rero barataha bagezwa hano bariga barigishwa kandi uko umunsi ugenda utambuka bagenda bumva ubwiza bwo kuba mu gihugu cyabo rero mwebwe mwakurikiranye ibikorwa hano mwahuguyemo turabasaba icya mbere ni ugukoresha neza impamvu mutahanye ibyo mwahawe byose ni amahirwe yo kubafasha kugira ngo mbere na mbere mwinjire muri gahunda yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndi munyarwanda twarayiganiriye aha ngaha twabonye icyiza cyo kubaho nk'abanyarwanda, icyiza cyo gufatanya n'abanyarwanda, icyiza cyo kumva ko dufite isano muzi magara ntusigaye ari bw'ubunyarwanda. Ayo na byo by'ibanze bidufasha kubaka ibindi byose bishoboka. Rero mugomba gukomeza guharanira imibanire myiza, haba mwebwe n'imiryango musanze ndetse n'abanyarwanda bantu muzaba muturanye muri rusange. Icya kabiri ni ukubasaba kuba abakozi b'intangarugero mu byo mwahuguriwemo. Hari abatayeri bazajya gukora imyenda mu Rwanda, twakiriye caguwa ni ukuvuga ngo imyenda muzaba mukora izaba igurwa ku isoko, haba gutunganya y'abantu basanzwe bafite, haba gukora imishyashya, isoko rirahari, muzinjira muri Made in Rwanda, mufatanye n'abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa cyane nabo mukore. Abasuderi u Rwanda ruri kubakwa umunsi ku munsi, murabona uko mwubatse hariya neza, buri umwe mugiye kuzasana hari abantu bafite imishinga. Turashishikariza abikorera, abacuruzi, abubaka, barwiyemezamirimo bafite amasoko ya Leta n'abandi kubaha akazi. Ngira ngo kandi twabiganiriye n'abayobozi b'uturere, tubasaba yuko bagomba kubafasha kwinjira mu mirimo ihari muzaba musanga ari nk'abubatsi, abasuderi n'abakadishi, muzatangira mufatanye n'abandi mu magaraje ndetse abatunganya imisatsi bayitunganyiriza iwanyu mu cyaro, bayitunganyiriza ku isantere y'ubucuruzi iwanyu, bayitunganyiriza mu mijyi inyuranye.
Bwana Gatabazi yabahaye ubutumwa busa n'ubwihariye kuri buri umwe.
Hari imirimo yindi yo kwihangira imirimo, hari kujya mu makoperative muzasanga, hari ibimina n'ibindi bifasha abantu kugira ngo bakore imishinga, bazamure igishoro cyabo, bazamure amafaranga binjiza muzabyinjiremo. Ngira ngo nk'uko twabiganiriye igihe twabasuraga, rero nabaga ikiganiro, iyo umuntu atahutse muri ubu buzima nari maze imyaka myinshi mugeze iwanyu, icya mbere ntabivuge gutyo ni ukuba abana beza. Abana beza ntabwo muri abana bato, ni ukuba abana beza. Nshaka kuvuga ko icya mbere ni ukwitonda, guca bugufi, ukabana n'abantu usanze. Ntabwo utaha ugere mu rugo usanga umugore wawe yaratashye muri 1996, 1997, 1998, maze imyaka 24 ari mu Rwanda. Ushobora kugira ngo ucyare ugasanga yarabyaye, utajya kumubaza ngo yabyaye gute, ubu nawe yakubaza ngo wowe uri wakoraga iki. Ubwo gutangira neza mugatangira mu manza, ushobora gutanga aha, ushobora gutanga gutaha ugasanga iwanyu barubatse, n'umuntu nawe yarubatse aho yatekereza gukora hawe, ariko yahubatse azi ko utakije, nta makuru yawe yari afite, ntutangira kuvuga kuvana hano inzu hari ahanjye, ubwo utangiye nawe. We uravuga uti njye nakerewe imyaka 28 n'itanu ni myinshi ku buryo ibintu biba byarahindutse. Aho muzasanga haranyuze imihanda, muzasanga haranyuze amashanyarazi, aho muzasanga hari ibikorwa remezo bindi binyuranye, uragenda ukinjira mu buzima usanze. Ahubwo musanze ukavuga ati dukore iki kugira ngo nange nongereho imbaraga zanjye. Abo musanga nabo tukabagura ngo nange ntimukabaze ngo mwakoraga iki, kuko icyo mwakoraga cyarasobanutse, ntacyo mwagezeho. ariko kuba mwageze mu gihugu cyanyu ubu ngubu ni ubuzima bushya kandi bwiza, bugomba kuba bwiza. Ubuzima kandi umuntu abutangira yageze, buri kintu kimwe ni ugusaza nabi. Ushobora gukura ukagira ubuzima bubi mu rugendo, ariko ugeze igihe cya nyuma cyawe cyiza, uhereye kuri iyi tariki mutaze musubire mu buzima, bukaba ubuzima bwiza buri munsi, buri munsi, buri munsi, usaza neza, ukanagurukana n'Imana, ukagurukana n'abantu, ukabugira ubuzima bwiza mu mutima, ubuzima bwiza mu bwenge, ubuzima bwiza mu mitekerereze, ubuzima bwiza mu mibanire n'abantu, ubuzima bwiza mu gufatanya n'abantu. Imana nayo ntabwo yaguterana muri urwo rugendo. Rero icyo kintu mucyumve, mujye mufata umwanya wo gutekereza aho kugira ngo mujye mu byatuma mujya mu manza zitari ngombwa. Ikindi ni ukwirinda ko wicuza igihe wataye, waragitaye nibyo, ariko navuga uti naragitaye none Leta impaye amahirwe, reka mfate igihe nataye, amahirwe mfite nyabyaza umusaruro igihe nataye nkigaruke.
Ikiganiro cyacu bakunze b'Ijwi ry'Amerika naho tugisoreje, ni munyemerere by'umwihariko dushimire buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo, abadukurikiye ndetse namwe muzakomeza kudukurikira, abasanzwe mudukurikira bo n'akarusho, tuzakomerezaho ubutaha. Mwari na Eche Bagirubusa.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira. namwe kandi